kazi from radio unapata do, usichague ni gani, hebu chapa hiyo jo. Hata kani umakanga bora inakupa do. Wengi wanaitafuta lakini hawaipati, wanachomwa na jua mchana mzima wakisaka. Jioni kishafika haujapata chochote, inakubidi tena kuwe down upumzike, ufikirie kesho utaanzia wapi. Asubuhi mina taka tudo, my time zikifika mina tinga tu job. Nenda zangu kijani na kutana na maboys, eti wana ningoja ni wape kimzinga. Kisha mina wauliza hamuoni nimechoka, nishinde tu kazini kisha ni wabaye gay. Hai, haiwezekani, nilikam kusaka siku kam kuwalisha. Unajua nitakam, sijaenda forever, sunelewa ni kusaka. Kama siyo hichumbo singeenda mikusaka, lakini inabidi cause paka itaitisha. Kila mtu yuko busy jilia tumbo na mavazi, hawezi ukawa msafi na mfukoni hauna do. Utonekana vipi, wewe ni mtu bure, ndio maana inatubidi sisi wote tukasake, ili tupate zetu kiasi tutie mfukoni.